sizokufakela ugesi ebazokufakela ugesi angisho kunyama sizokufakela ugesi sizokufakela ugesi angisho kunyama esobathela ngamanzi esobathela ngamanzi sihamba nenkani esobafakela ugesi esobafakela ugesi achis asobafakela ugesi asobafakela ugesi esobathela ngamanzi sihamba nenkani angisho kunyama sizokufakela ugesi.
Baby, set it really ready for.